shankisupplier.com.
Hey, wanangu sizo izibi ya zipigwa.
DJ Sizo.
Achago.
Na sitaki huondoke, uniache, yani uchoke kuishi na mie, nitakulinda kama tonge, wasikufate, mashalobalo, wasinibie, napenda ya kumahaba, umejaliwa lazizi, penda jina langu kindaja,
penda kindaja,
napata singizi, napenda ya kumahaba, umejaliwa lazizi, napenda jina langu kindaja. Napata singizi. Na la 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 la. Na la 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 la. Na 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 la 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 la. Niacha mwenyewe ukanachia machungu mimi na siwezi kuishi bila wewe, ndo ufunguo wa maisha yangu mimi. Basi ulipo wewe, na kuombea kwa Mungu. Na la 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 la. Na la 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 la. Nikiwa ni mimi championari, nikiwa si sound gang family for everybody. Sizo Chago,
salimie mama Cinderella.
Cinderella mpe zake mbambaruma, watoto wake siko tikitengo, wase wakuja update.